yande jono wittode min ta cappat tati nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta ndere ko e kibaruji men ni ano batu joda kalen ko jonde jam wadama kantol jeddire deni der wuro doki mana nonni der departement mo say dun do ko e gatti yeso kan woni wartirgo jonde jam hakkune himbe joddibe nonni nonnon ni wakati o mo gonden der mun ano pewol nane bi en ni muraka wonno torra sukkabe nonni noy watte ko be kisa ano muraka nonni dun doni fa han kasen yewtere men pindinol no halan do satar maaju gududi do fi talki jeal nokkuji tokko mon nampirtol ha lajir kibaru chimen dum wada kanani asawe sappo go lewru novembre der wuro doki mana noni departement say batu joda kale non do fi hano jonde jam e ciodol endam hakkune himbe dum doni ko fedde bibbe roobe sigili noni ko be tuugi woni joddingo jonde jam hakkune leni joddibe noni der nokure bi en nitto fi hano fitinaaji hakkune duroobe e remoobe tawa noni nani famaka amadu mumuni horejo fedde den o fantini jaadimi sumana amadu
sa hamre no wodi himbe wala na fota fu murad on watta o hunde ko watto himbe hauta lato inna goto baba goto dun hawridum min gaddo anda gan ayi ha leddi do ki man do anda e hamreji hakkune durobe e remobe heewi sanne belata kan be ba feelumo do ki mana demo fulbe haabe kawna nyamono lumgo sangitaki gan fulbe wadda ko sam mu en ko sonna be do to waddi gawrum hetta do codo do ko minen gidi fotal gal woda heba lumu go men ummina dum o doron ko kan wite acte d'engagement communautaire hano doron non ko en minen gattube jungo amen signi men fu min kuni min adi alkawal sa Allah jabi min durban hakkilo fukingo warta leedi sa Allah jabi talkuddo habbi min fu tilay min daro jon o hakkilo fukingo warta le batmaade min de insha Allah
jowuro ni hano wuro bi en ni doki manan ni no welti e aadi ko jaado der batu joda kalen gadaado non ni be koji aadi non ni wadango himbe yewtereji pindinol nafaka jonde jam non ni nani ko jowuro Hamma Tahiru fantini jaadibe sumana Amadou Diado ton
bani gola wo inna
taaji jonde jam kanyon ko mi ardini sabu satu fudo leydi amin remobe kany e durobe kay won ko watta fitinaaji hakkunu mudun em gure amin de pamra wala yo yimi ngaddi talkuru latinu min deki juddo mun dun illum horebe remobe ben e minen joru ben e durobe ben hawtaade e laamibe leydi say fu gan warturde jonde jam hakkune himbe sabu fitinaaji gon no waddi henda watti sakullaaji sanne fa yotti to luuma amin gona ko ombi min jitta luuma go mabbitama dun du konna tawe narral ka wadi hakkune himbe wakkati aladu fu min impo akileji ona himbe amin be min ardi be ndan to be kitno ko mabbe fitina wana ko wodi non nandana hono yite ni sen famdi den wawi ni fede se yottege nokko goddo
no
nyifata ko
no dago i kayna angano i gawi
dun wadi wakkati ni ko sukabe no godi sadarma parpofali mu en nonni dun do ni ko durma waddi der pewol natungol gol wulo doiru honorde nawore e ko nandini nani famaka docteur Tidiane Hadjar Damalam nyawto sukabe non to loktorore Abraham nonni o fantini jadimin Ismaël Amadou Harouna Jibbu.
C'est vrai, c'est un sujet d'actualité.
Ngonga non, feiko habaru non lati do mo filamu wonno hale hande ibe kewi sukabe famarbe ngodube chadale harto pofali mu'en nder lokotoroje. Tabi sador maji dido funo mbavi sede. Ndene kohani woni innirabe sukabe ben tindine ndene sukabe mumbe acha lo tugolo mape yasin hendu no fara wodi bengata nape kadule do koyawi wodi tobe achi sukabe nder no kuje to wodi sollare be dawtano du tugal ko suka be ngadante gam ingal hisina suka nyawuji kewdi denne be tokkito dawtanade tugangal
cette vaccination
Sarous région de ministre hawjine fi hano ballakaaji nonni e ni sef nonni be jaari balla mabbe der commune joy region difa mayni geskeru chetamari difa e tumur hano be kokki moccereji nonni dun do dun wada kana alkamisa jena lewru novembre nonni dun do gam wallugo himbe be diya on wadani bononda nani famaka Niziru Abdou horejo Sarousi on o hokki jaadi min guyudu Abdourahmane Fama
ko total on va mettre 100
ndedimo on fu wadama baka ko wattano arande on wala hen min ngattan are golli tirde hemre e laso e joy do inde communeuji jeedi den ko min jeejito wattude are du worde lasoji tati e nay do inde maji peluji keme jeddi e chapande joy jale keme jeddi e chapande joy e sakuji boli ujunaji joy peluji jale e sakuji din no bawi wallu debbe seni bo no daji ndiyam no wara ko ɓeydata paddorɗe ndiyam ɗim. Haro are ɗum worɗe ɗen dow ɓe bononde ndiyam hewti no mbawi nawtorade e mum fadde pelle mballitoje no mballita ɓe. Are ɗen min mballitiri commune uji ɗe fuu tawa kena e artude wallitidde fande gomnanti no wadda mballa mum.
Ngada duɓe joyni ni ko goloɓe ladde ni ɗi kuri ko ƴa jara ngada beji noonni kanƴi jeetati handen ni ɗi jottake kanƴi sappo e joyi nder ladde dow mane de gueda beji noonni département Bermou région Maradi nani fama ka colonel Sanusi ɗan fasima o fontini jadimin Adamu Umaru.
Yettore Allah nder jeɗɗiji ɗiɗi ɗe enden ni Bermou tireji ɗi enden dimi tireji arani du gaddanoɗi ɗo enden ladde gada beji de enden hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati no debbi joyi e gorbi tati no debbi joyi ɗidu fuu dimi. Ɗum du no holla ko nokkure de enden no waɗana jogade majji. Dimuga jeɗɗire de enden woni artunoga rimi nder majji ɗi fuu hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e goho. Handen tireji tawaɗi ladde gada beji de enden ni gaɗan sappo e joyi denne saabi en yettore Allah. Ɗiɗi belti ɗo du no wodi harande gacce fuu wala he majji. Yimɓe cakkantarare den du no ballirami nder marol
majji.
Himɓe dilla wonɓe leyɗe ni diwaɓe Algérie no tawra satarma dow lawol hano gaddol mabɓe e toɓe gonɗiɓe jaɓɓite noon ni. Jadimin mo Arlit ni fotti himɓe leydi Nigeria noon ni kamɓe capanɗe joo diwaɓe rewɓe sappo e goho e sukaɓe noga e jeetati noon ni. Goto nder mabɓe waɗi rafi jam fa maayi nani famaka Umar Rabiu o hokki jadimin Ousmane Umaru.
Min gaɗi ko watto lebbi ɗiɗi minen gon damgal hoggo o yiyemo wongo Arlitti ngo enda fadde hoggo ngo waɗede du kondan min joɗaki ha toende Asamaka. Minen himɓe Nigeria kañum e himɓe leyɗe goɗɗe min joɗa kendu kono Asamaka min gonno fadde hoggo ngo waɗede tonne kay wala fu irtorra komin jiyayi nde won gaɗa mum komin gadda ɗo enda Arlitti. Joni lebbi ɗiɗi ni ɗo du kondan min keɓay fuɓɓi leydi Nigeria gattaɗe nde hoggo ngo o yiyemo ngo enda ɗonim gomin jooɗi ɓe gari ɓe koji inɗe amin kay ɓe mbindimin nde hunde fuu waɗay. Minen gaɗa ko watto worɓe noga e joyo rewɓe ko watta sappo e goho rewɓe du maɓɓe wonde ɓiɓɓe ɗiɗon woɓɓe no wonde ɓiɓɓe tato min fuu e littorra goto min goni rafo nani ɗonka nani ko heewi e amin du fuu komin garta dow lawol ton min tetama komin jogino komin garɗo min gala hunde fuu juuɗe ɓole min goni feyse neɗɗo amin ñawi a yiyanno fukki ɗero wadde wala ko sotto safari ba joni goɗɗo amin ñawi min koye min jaaru ɗum loctorore maayi to
hanki.
Illa ni ko fedde CDA woni waɗani leydi Niger jukkagoji noon ni ko jippinol laamu ko sojeji waddi noon ni. Ɗum ɗo ni hano bankiji to tawra saɗarma koƴol ceede ɗum ɗo ni har ko ƴewata himɓe gaɗoɓe cenjiɓe konni no boytoro e saɗarma o ko wonto bankuji ɗin. Nani mbiyen ni faminol ko Asuman Shinkafale o goto nder bureau hano gaɗoɓe cenji konni noon ni o fontini jadimin Habiba Ahmed.
Babu madalan da muke famade ita shine
saɗarma momin tawra ni woni fi bankiji ɗi enda aɗa yiɗi gaɗa lumma nomin mbowurno du wonno min jani banki to min gaɗa hajeji amin. Hande sene a yeehi banki sey nana ɓe mbiya ceede ngala no muurɗa fuu tewtira ceede ɓe mbiya woni ala sa ɓe mbawi hokkude neɗɗo ma mbiya ceede ngala feyni a waddo chèque maɗa ceede ɗuɗɗe a heɓata ceeɗɗe se wonande ni Allah wallima keɗɗa neɗɗo hokke ceede wiya jaaha gattuna ɗum banki so a watti nden ka aɗa wawi keɓano koƴol nene ɗum woni saɗorma hande hakkudami e banki. Himɓeji en ɗon torro ɗum endu sanne ɗum saabi min mbino han tawe gouvernement man haalde e bankiji ɗi ɗum ƴeewa laawo ko hoƴete heɓa yimɓe heɓa hunta haajeji mum en nder banki o kama satorma o enda heewi sa
sunsa mutane kangi.
Dantal leydi Niger ni de latol bal noon ni alal sappo e ɗiɗi lewru novembre noon ni ɓe gaɗani hano hokkoɓe habaruji ɓangere pirtol ɓalli noon ni ɓeydol andal dow lawol hano laamu kesol noon ni dow fi hano ƴeewoɓe latol bal on noon ni indirteɓe arbitre en ɓeydol andal gal do wonduɓe andal ɗiɗo noon ni ɓe leydi Niger ni gaɗi ɗum Isaka Aboubacar Nyandu kanhe Dawda Gommo ɓe kan kokki andal gal nani famaka Isliman Mohammed o fantini jadimin Gourouza Hasmi.
Je rappelle que l'objectif
général
micin tan oni hono ekettingo goldo ko no wadde hawrtande do wonnana ni e hokkude bawde hokkobe kibaruji golle mu en do fille ko darto hono fijoji pirto balli be pamana fawoda ne wonno be gatto se latol bal no wada fa himbe famtino fawoda be pamandu konna ni hono dabi kessi joddina der duniyar do fille latol bal gol ono kokko kibaruji be do tawi on pami fawodi mbaawon golla gal der leydi kanyo le to tay don fu do modon woni famtinde himbe yewinde dum fa himbe fu fama fawodam caggal majjon kokko kibaru na hantay wawi golle mun sanne sabunde wadi bofi no famdir fu no wawi wadde fitinaaji mawde hakkunde hono himbe joddibe denene ay dun sabi no wajibi tay on kebi on pamtineke golla mo gal fawodi
nation et mettre en péril les communautés.
Yewtere men pinnol ni hande ni haaltana ni har ko ce wata bi en ni hano talki kawjinaadi ano maral nokkuje nonni ba ko leydi Niger ni no tawra e talki kawjidi marol nokkuje dey fu haday cilogon sadarmaaji no kebe farbangere jial nokkuje de do fi mun nani fama kalamido Abubakar Alfakay lamido Badar Gula o fantini jadi min tarnan Fuday Ahmed.
Les principales reproches
boitali maudi di himbe buri wadude do ko winda wi a do dewte hawjade fi gese ladde e jaay kan en goni rafi dewtere warre de do mun dum wawi tugade hawjade no kuje de enda no wudi dewte bindade de fuudum kawraka no kure warre ko tawa he majjedu jokkodira der majje no wodi bindade illa jamanu tuba ko anden labi lamu di enden fu no kani yewtinede no fondite dum dara duni fa handem beydude no kuje kessegon de tawa kanu der hawju aran on enda misali gese be himbe gonno golla
bour
yalla talki di kalta fillam di no luri e talki burti di dubu jinaaji de sappo
tout a fait
law lamu leedi joddinaango itani dubi ujunere e keme jena e chapande jena e tati joddingol kodo rural dewtere de ni wi no kuje itana de demal durumul gomnati je tawidu datul sappo e tati law lamu leedi hawjani durmu fimu wi no kuje de enda no kuje kawtade non du kaden law lamu leedi joddinaango itani dubi ujunere e keme jena e chapande jena e tati lambom sappo e joyi kandu wi'i karaje ges e laddeji batudi wurnita gan demal na durngul gomnati no wawi hokkude nokkuje de woɓɓe golla nawtor tawidu no winda wi'a ko durduɗe wurti nokkuje kawtaɗe no fodde no ɗum haalira nder jewte kawjiɗe fi durngol ɗo endal leydi
Niger
an woni laamiɗo tubal ɗo kawjiɗo filla jeyal leydi ɗume woni ko mbawɗon wiide dow ɗum
min e giɗe an adano tumbodira yaade dewte jamani maral tubakoɓe kanni himɓe gonnoka to meɗen ɗo andan wala muɗum suuɗani balla ka jowroɓe e laamiɓe tubal goni no gadda har ko darata hawjade fi gese ladde e jaaye meɗen sa ɗon noon fuu no min ngala miɗen gi'a har ko darata golle komiti joɗɗinaɗo nder ci'e gan ton ni jowroɓe na laamiɓe tubal kan en ardi komiti amma komiti joɗɗinaɗo ton endan mairie no hana ƴewtinede gan caka meɗen ɗo ni eɗen andi moy noon de haali hettinante ɗum ɗowtano du ko jomum
haali
tomad la do min dannan to habaruji min de fulfulde sayde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gon kirten to jam hirti
ñande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy enen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger